Alisemaga dunia ina mapambo yake, kiacha majumba, pesa, magari, ni wanawake. Nimezunguka, nimefika kwake, siwezi ficha, nimeshanasa kwa pendo lake.
Harabana, kakuma kimwana, mwenye sifa ya upole. Ata mama, kakusifu sana, ni tofauti na wale.
Wajana, kule nilizama, tafadhali niokoe mama. Unipulize nipoe,
weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali wande.
Weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali wande.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza,
jia jia tunikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza,
jia jia tunikubebe.
Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata. Kisura shepu sio tembo, taweka nembo watoto kupata. Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata. Kisura shepu sio tembo, taweka nembo watoto kupata.
Koleza moto tupike tembele, kisambu chana zinjegele. Sisi kutishe kelele sikwachi. Linda na shamba wasijengedere, kuku nite kwa mchele. Misi pigani na wewe manati.
Ndiyo mana kwako nimezama, sitaki miwa nitoe mama. Unipulize nipoe,
weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali wande.
Weno my queen, baby, my only. Sitopenda wende mbali wande.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza,
jia jia tunikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza,
jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza,
jia jia tunikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza,
jia jia tunikubebe. Jia jia tunikubebe. Jia jia tunikubebe.
Weka mtoto mina kubembeleza,
jicho lako la kungu kama la nikonyeza. Hey, Eliza.